I know I've dived and lost, I think I found my perfect size. Yeah, yeah. God, you know I love in many different ways. Hey, summertime, kuitambela ya bute. Overtime, love it in ya visenge. Full time, sabonyonge robute. Nkoyo kukula bakuntimbe. Wabaleka kutama iluvali. Bakuleke fufuje balaba. You're my African queen, my royal empress. Oli mwana mnange. Sini kukosa mwana mnange. Weba besi kwete na mwana mnange. Kwende mukafuru ni mwana mnange. Petrefu noli mwana mnange. Sini kukosa mwana mnange. Weba besi kwete na mwana mnange. Kwende mukafuru ni mwana mnange. Petrefu na silo ya umula ama dinda na turampeti wewe hafuga kunonya kuja kumaputi ya mwengula sijimani no 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 number one fun I'm your diehard egwe delaila in the samsung and I'll be waiting for you to give me a call eti rozi chochi sama stress your love ya devanja bakukwana ulijirunje shirika bachiwana ulabane kamulali alina wamuona uliomu na kakego wangeche makuono kuja tuende pole yomu tauni obe yomu tali wafuga vafe uli mwana mnange sini kukosa mwana mnange weba besi kwete na mwana mnange kwendi mukafubu ni mwana mnange petwefu noli mwana mnange sini kukosa mwana mnange weba besi kwete na mwana mnange kwendi mukafubu ni mwana mnange petwefu na like tonight, the number they suspend at noon time to midnight. Don't see kanga trailer, see but no spare time. Won't believe a happy time. I better tell somebody, baby, no short time. I tap tap ah, tap 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 ah. Countdown, yo, mo kwana go to limo apa. We mana wake up, on the butchika, lagaza na na. Number one fan is a diehard. Delilah is a Samson. Number one fan is a diehard. Delilah is a Samson. Uli mwana mnange. Sini kukosa mwana mnange. Weba besi kwete na mwana mnange. Kwendi mukafubu ni mwana mnange. Petwefu noli mwana mnange. Sini kukosa mwana mnange. Weba besi kwete na mwana mnange. Kwendi mukafubu ni mwana mnange. Petrefu na